thinking so bougie, lo kweli ni choko mbaya. My life is like a movie yenye ngumi ile mbaya. Na peta gold inaweza kuvunja tire. Kuna dem cappuccino ambaye namuita tu. Ukinipa beat na piga kama John Cena. Ile kimtani mtani, hata gloves sina. Wale tutani, mwenzio hata akili sina. Kwa kitu gani mimi nazima paka jiji zima. Vitu kibao kichwani kama nina wazimu. Just snap your rap kafuko wanaingizia jimu. Bro, hujui hata kunyonga fina rushia steamu. Ntakupa namba fuki piga kukatie simu. Wangapi wana maswali nimekuja na majibu. Metoka mbali adina poenda na isni karibu. Sometime na mind, yeah, mambwigo anatwe nijaribu. Ila kubwa wana mind zaidi vile waga si wajibu. Nipaka rapper rapper ne watesa watu wazima. Tuizo takataka za watoto na utaka kupima. Toka chaka tuna chata la dunia zima. Wajui mido baba na unatoto na nkose heshima.
Kesha jane mbunipe tambara na kuoza zetu makachala.
Leo ni leo so kitoto kidingi. Leta nyama hivi vyombo ni vingi. Kama ligwe kamoto baridi. Hafziki zidi ni kwenda kujiki.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Wapi gigi? Leta papa. Bosi mimi yobili leta hapa. Nani? Weka sign paka rapper. Weka sign DSM. Weka sign. Anataka kuja DSM kasha check out leo Dubai. After kwanza January anataka chill adi July. Nipaka rapper rapper ne watesa watu zima. Tuizo takataka za watu tona utaka kupima. Toka chaka tuna chata la dunia zima. Wajui mindo baba na unatoto na nkosia ishima.
Hey, kesha jane mbunipe tambara na kuza zetu makachara.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam, here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam.